kwanza nanza na dua. Namshukuru Mungu kunipa wewe, yule mbwa angeniua. Yeah. Haya kutoshi maua tu baby. Vitu vyote nitakupa wewe, uzidi kujishaua. And you know that I'm so crazy over you. Tena mimi without you, yeah.
L-O-V-E, I love you,
yeah.
L-O-V-E,
I love you, yeah. Eti wanani huyu
wa mimi,
eti wanani
wa mimi,
ichi kifacha nani
cha mimi.
Eti wanani
wami,
oh kasweti tam tam
wami,
my baby boo boo
wami,
nyam 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 nyam
wami,
au kameni piga juju. Hey yeah, yeah, you are my one and only, my heart desire. Tajiro moyo wangu wa unagabaya. Ukitaka kiss, okay ni chumi wako my love. Tupae juu wangani, benzi limeota mbawa. Nimemaliza, mi kwako sina usemi. Nilichobakiza kujenga family.
And you know that
I'm so crazy over you. And you know that I could do, and you know that I don't know what to do. Maybe you know that hakuna tena mimi without you, yeah. Facha nani
cha mimi,
eti wanani
wami,
oh kasweti tam tam
wami,
my baby boo boo
wami,
nyam 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 nyam
wami,
au kameni piga juju.